dollar name up on the track.
To single take cash. Kabla jua kuzama. Baby ni pele oleo. Sikutani nyama kwa nyama. Misu nchewe kapeto. Rangi zinafanana. Kamba na kibanio. Ulivo ni kusanya. Ni kusanya. Sina ujanja kwako sadari. Nimetia nanga wendo bandari. Rumpa kamaka kwako michali. Njo jamvini ule futari. She already know how to read my mind. Oh you know Marashiro. Kwa penzi lake mi can't deny. Can't deny. She know. She know. She know. She know.
Pinda, pinda, paka chini pinda. Pinda, pinda, paka chini pinda. Pinda, pinda, paka chini pinda. Pinda, pinda, paka chini pinda.
Penzi lako tamu mama na mimi. Kama ni shetani udi ushakolea. Nakupa juu chini mpaka unauguli. Nachochea moto mpaka unakolea.
We uko home my body mina relate. Wako appetite ufai kuniona late. Inyeshe mvua ama jua uko wet. Brown skin girl mi kwako si complicate. Enzi lijaze kibaba komea milango saba.
Yeah you know for my love.
Tumeshiba na sihaba mtele robo nazi saba.
Give me more, mi amor.
Sina ujanja kwako sadari. Nimetia nanga wendo bandari. Rumpa kamaka kwako michali. Njo jamvini ule futari. She already know how to read my mind. Oh you know Marashiro. Kwa penzi lake mi can't deny. Can't deny. She know. She know. She know. She know.
Pinda, pinda, paka chini pinda. Pinda, pinda, paka chini pinda. Pinda, pinda, paka chini pinda. Pinda, pinda, paka chini pinda.
Benzi lako tamu mama na mimi. Kama ni shetani udi ushakolea. Nakupa juu chini mpaka unauguli. Nachochea moto mpaka unakolea. Benzi lako tamu mama na mimi. Kama ni shetani udi ushakolea. Nakupa juu chini mpaka unauguli. Nachochea moto mpaka unakolea.
Lote lote. Lote lote. Lote lote. Lote lote.